studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
On a heard the studio tamani oda sa yosaki kumado sumadi ko halanta on kabaruji gondi dodi jude mezon da presi da bimoko sedimbo wanani to bawal pogi jante tu. Mali ana wondi e caddale kewde bangal denagu dum yo le hitande 2018 de wonda nenna bonandaaji ana gondi e wada watta du le safa warde e wuddu leedi meden onino ana sullane o do golle gofor mamalidu andeni baman dabare ci kewdi kebandiyam ana e ko wembi pale kewde le leedi meden di hewbe ngadi woytango du fewde e laami be kanyu e faabotobe yalla ana note tagal masiba kamalinkobe kebi le geeti libi ko do goesi libi go nana ministre malinkobe njolaare ka martini kumpa suutaabe be fu ngartite yontere war warabe do dingoni sembe kabaruji di manje goni an bismillah madon e dosti yo tamani chadale bangal denago ana kewani mali le hitane 2018 de fa ana burti nanno wada wata bonandaji ana keddi e wonde le sahal kany e wuddu leedi meden fu nyande kala hono bonandaji ana pewtine e larme mali warbe notade kany e jamaje de fu nenno onidu wi ana sullani o do kabaru der wuddu leedi meden fu buri wande nenno honjo tobe yogabe du bi ana tikiti lata gol hono sago walde fewde torra kany e bandiya ko gouvernement mali non bami adi daranade dum keddana Umar Waygal fa beedra dem fam
kenen yimbe le joyen kabode kany e tuuti zener mo goto mo leedi mali li laamu nyafinke nokko no dirtedo lere holitawe do suutama fa bangé d'accord de mabbe le on do wattu fu mobile gotel ngel armée mali sami do tuna le laamu douan so ngi mobile ngel yabbi ton bombore nokko no dirtedo simbi hakkunde boni kany o mbori sedi be koliti wiide mangal pade hobe barmile hen mobile ajma didi du cumama ton le on do wattu fu armée français gondo le leedi med indi noddirteda barkan be ngad lugugol mabbe le ngalure menakande be kolitiwido ko be ngad no lugugongol ko be nangi ton yimbele jeedabe e gube jaadin ko be tawe juude muuden kaborde kanye e kaytaaji jamare wonde to menakato fenni o do golle holitiwido yimbele nangabe wala fu ko jibbirdu en e gube terroriste en de fa hande no wuddu leedi mali ndi wori idum wemmi nyaloma hande o sanne fedde oni nde laamo holitiwido le ko warata ko wara yaltin le hen no hani wadirton lugugol kaabe kalay wattu mo goldo lugugol hani fuddude
soldans français be barkan be tato barmi goto ka ananawni fa sanne alkamisare hakkon menaka indeli men le masiba wara warto goto non etat major armée france no andini o do kabaru pari nyande aljumare de hono notori do nabam nawni do fa sanne o non nabama france dido wobbe be non anan gondi e sawrede ga e leko lami be france ka pamini larogol soldatien le wuddu leedi meeda ana horti fa sanne e wi Serge Daniel dunke faamu kabaru denagu e wi makko non ana waawedu wartude deejere fa warde e holare heedi yimbe wombe le torra jeedin koobe be dum en wonde non kana kewal imadara soldatien be heddo e wonde yalla wuddu leedi meeda ndu ana jiba e le ka do torra Serge Daniel kanko dunke faamu bangal denagu wonko haaldi Ahmadou Hamma Mayga keddena Ousmane Yadi Bouli.
Écoutez, ne serait-ce que pour un moment, ce serait très.
Holitinde wide do esed golle mudon newta nafa o golle yurenu de bibbe leedi ndi golleji kewdi kuntanete hore arande darante yalla gollirde yogaji ana putta golle le nukkuji yogaji dartete yalla cuudi lekkol yogaji ana udditi damude fa sukaabe keba jangoyde dartete du yalla cuudi dogotoro di ana puddita golle dun fune se wadi ana jibina hakilaaji himbe laamu o itan horebe diina jale nukkuje de kullita himbe gombe le wuddu leedi ndi ko biyete dum warano dinankobe kollitanno dina wori nenno sini o golle wadi ana mudani leedi ndi
sapego lewru janvier hitan 2013 sapego janvier hitan 2018 dubi jo jokkondirde ko larme français noti mali fa habbe e gube jiadin koje de e puddode yo serval non se secteur barkan bam ko do non yoga holliti soldats en français be pabe ke le walde terroriste be ka yoga be non don kulliti wayde korsa golle mabbe go fa darti du e dala leedi ndi fa laba kala ko jiddo famitaade podde faydo be mal amen Facebook na Twitter do bay noddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon akilaji modon keban ndiyam cenidam ana buri modde jalotide le pale yogaji sahal kany e wuddu leedi meden le dehal yogaji bamako ka fawarde du e gambali cercle nyafunte kany e tarjaba le communauté sit heedi sahal leedi meden robinaji di jaltinta ndiyam heedi pale yogaji non ndiyam an yo seeda seeda tontirta dindo yimbe on wembabe ngadi wamɓe toon wiyambaɓe fasanne ɓe ka gaɗi noddago fewde laamiɓe kañi e faabotoɓe fuu yalla ananote keɗe komi Oumar Waygal men keɓani on
deɗe kewɗe joguitiɗe allaji ndiyam ɗo bomo koɗo ila lewru novembre ƴaɓɓi noon du hewɓe mabɓe kolliti wide sina immo illa beete nden jaata e pompiji ɗi so keɓaton ndiyan keɗemo kanko noddirte assistant sempara o yo iwole dene neɓe noddirta banque ni farada komo sifi dow hen hono tiɗe allaji ɗimo jogui toon
yo banque ni farada gommi ga heɓude ndiyam ana ciiɗi fasanne kana tapita nguli beta fu kana ndawa yude 5h beta na yade fa 4h30 ya fa fi fa farde ma yade lekoldu kana ndarto yandiyam ndiyan dam e hore wana dam robine yo dam forajina kanyum e konandi mudun semen kebi ndiyam robine ana wela men fa sanne itane 2015 de ministre o hore hollitino de dubdi di men keban robine kanon wala fuko yiya
wattu jono lesa haledi ndi dido tidalla jano gondi e matede le nokkule kewde ɓeɗo yimɓele gomɓe toonɓe kollitiwide keɓata ndiyam ceniɗam iɗum laatini ɗum tiɗallaji mawɗi ñalawma hannden o yimɓele gomɓe nokku noddirte tajara banale communauté site keɗe koɓe cifi dow hen kanko noddirteɗo Mouhammadine Ag Ibrahima o kanko laami oɗo nokku komo haali dow hen
miɗen kulti heddade ley ɗon ka komin yiɗi yo heɓude ndiyam no gullali sukaɓe an gondi ittorude men fa sanne wayde ndiyam nokku amen o wona hande fuɗɗi ɓooyi foraji goto momin jogino oɗo fay paɗum bonde nden huttintano kasidini amen ndiyam tan min ndar fay dabaji amen ana tampi hen handen o wendu alamadu e hoore ana wondi e ɓeɓude fasatuji dabaji ana gondi e nufude le lope mum minen komi ndardi laamu o yo waɗana men forage na asanamen ɓundu ɓeɓata
micciteɗen wiide ko ɓuuri nokkule ujunere e temeɗiɗi goni le leydi mali ndiɗi keɓata ndiyam ceniɗam no imugol ngol noddirta taraka fin hollitir wiide le lewru décembre ƴaɓɓi nonu ndu
caggal ko malinkoɓe capanɗe nayyi e jettoon keddi joola dow maayo geeci liibi ngo ko hono capanɗe jeego e jeeno suutaɓe ɓe ka eydi toon ministére malinkoɓe joolaar ɓe ko hollitiɓe fuu ɓe gartirte yontere warode le ɓenno rewɓe e sukaɓe fuu ana e maɓɓe kanko Moussa Aliou Kone mo ministére nde ɗo wonko haaldi Oumar Waygalo keɗoɗen ɓe
kono kabaruji ɗimin keeɓi ambassadeur leydi mali gonɗo le leydi liibi ndi holliti wiide ko yeeso ƴeewo yimɓele capanɗe jeegom e jeenoyom keɓɓe soptade ɓe ɓen kañumen kollitimo wiide yimɓele capanɗe joyom kañum en keddi le kaaɗo laana capanɗe nayo en jettom ɓe fuur yo malinkoɓe noon wattu joni o soptiɓeɓe gonde ɓuddede le kasoŋaji le liibi to en fof eɗa andi ñalawma hande o tiɗallaji mawɗi gonɗi le leydi liibi ndi miɗen gondi haldude yimɓele amen woɓɓe kase gonɓe toonɓe noɓe kani faabirade min fa ɓeɗo malinkoɓe birfito warde ɓeɗo yimɓele fedde neɗɗo noddirta o yiyande hollitiwide le sappo e jetti lewru janvier ndu ɓe fof eɓe kani wirfitade inchallahu yontere warore nde
hono collectif rewɓe amazon du gaɗi jonde damal assemblée beete hande yo seligol torraji rewɓe ɓe darti nen haɓɓitiɓe cafitiri ɓeɗo rewɓe ka grenadiji lacrymogène fa hamili en du ana e maɓɓe ka nden hooreɓe collectif o du kolliti hono gati du tuttata ile jom fa ko darti ko naata e juuɗe kansul baccili gonɗo e collectif ɗo wonko sifodi imirana kilou mayga keɗɗana Oumar Waygal
ndeɗo majere famin kollita metti amen bonandaji gatteɗi wakkati fuu fewde e rewɓe ɓe wala fuu dulluɗo ɗiɗo bonandaji no gori min jeehi beete hande suudu assemblée nationale to famin kollita mboy yonki amen laamu koɓɓe ƴeeyal hono kani heɓinirde ɗiɗo tiɗallaji jogala saabi de sa ƴe ñalawma hande o wayde saria woni le leydi meɗen ndi min joƴƴinino lettre jaati hollitore wiide miɗen mbawi wadde ndeɗo majere ndeɗo lettre min windiri ɗum junggam min joƴƴinta juuɗe amen kasen min keddotede miɗen gaɗa yeru ɗiɗo majereji fa min keeɓa himmeji amen ɗi kuncene hoore
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
sengarti e kabaruji région ngaji meden keben famu tan hono cogu kilo maroka beedika ansongo kilo ciottenodo capande joyi e joyi ngabbi fa capande jeegom tawi ka moya mum waɗi hono ñande luumo yontere fuugo eedi ley luumo ngo ɗo wattu kettal so coggu ɓeydima tan ana hollita kasidinal yimɓe hewɓe le cercle o joyɗiɓe bange maayo ngo fuu ɓuri hen saabeɓe yo ɓen nandata garta nanude luumo ngo e on wattu noon maayo ngo ana wondi e ɓeɓude e ley ko remoɓe ka kolliti gouvernement Mali du hokki kaaki courant nange fa sappe jetti hono jañolul tellal yorosongol yo wadde fa cuudi dogotoro keba kuran hebbe dido kaaki dum beltike majum fa sanne jetti o do golle nyalande famil go hono kabaru torraji witte witta o wadi kenye gawo sukabe chapande jeyon kawri e o do batufa bedro famu yalla ana teedo di nenno yo ONG Caritas kanyu e suudu hono witte witte leedi tun o wadi o do batu yalla sukabe ana bedro famu yo do kadde de di do kabaruji kedde hed alfande yewtere ma ana yeso yen tawde yontere waro.